Uganda isuubi lyayo lyonna ery'okulaakulanya ebyenfuna byayo kumpi emirundi 10 omwaka 2020 we gunaatuukira lyandigwamu omukoosi olw'ebintu ebimu ebibadde bitasuubirwa, gamba ng'engeri abantu gye beeyongera obungi ate n'abalala ne beeyongera okufuuka abazoole, ekintu ekyetaagisa okussaamu ensimbi so nga n'abavubuka bangi abatalina mirimu, n'embeera ezimu bantu abatali bamu nazo zigenze zikyuka olw'ebintu ebitali bimu. Bino byonna byayolekeddwa mu kutongoza alipoota ekwata ku by'obungi bw'abantu nga bwe buyimiridde mu ggwanga ey'omwaka 2025, era nga minisita avunaanyizibwa ku by'obulamu Dr. Jane Ruth Aceng yalabudde tewataabeewo kyamaanyi kikolebwa engeri y'obuzoole egenze yeeyongerera ddala mu ggwanga ate ng'etambula mpolampola abantu ne bagenda nga bafaafaagana ng'entungo eyiika. Dr. Jane Ruth Aceng agamba nti mu mwaka guno gwennyini Uganda esuubirwa okuweza abantu obukadde 48 20,200 ng'akakadde 1.5 ke k'abaana abazaalibwa buli mwaka, era nga kitegeeza nti si guno mwaka gwokka naye buli mwaka mu ggwanga. Abantu 7.3 n'ebitundu nga 2 ku buli 10 ku bannayuganda tebannaweza myaka 30 egy'obukulu, era nga Uganda yeesigamye nnyo ku bantu bano wabula nga weetaaga okubaawo ekikolebwa abantu obulamu bwabwe buleme kufaafaagana bwe butyo.
The report highlights that 50.9% of young people aged 18 to 30 are not in employment, education or training. This reality fuels distress and hopelessness. Uganda's population challenge is not only about how many we are. It is about how well we nurture and protect well-being across the life course, so that our youthful population becomes a skilled and productive workforce under the National Development Plan 4 and the Tenfold Growth Strategy.
Mu mwaka 2020 mugumu Uganda yakozesa obuwumbi bwa siringi 1,307 n'obukadde 300 ku nsonga ezikwatagana n'ebirwadde ebyekuusa ku bwongo, nga zino nsimbi zaali nnyingi ddala. Dr. Jane Ruth Aceng, minisita avunaanyizibwa ku by'obulamu, agamba nti kaakati minisitule evunaanyizibwa ku by'obulamu eteekateeka okubaako kyekola wakiri abantu batandikirenga eyo ku malwaliro agasookerwako mu by'obulamu mu ggwanga okeberwanga ebikwatagana n'ebyobwongo, so nga abasawo ababeera mu byalo bavillage health teams nabo boogiwazibwa ku ngeri gye bayinza okuzuulamu abantu abatandise okufuna obuzibu buno.
We will embed mental health into nationwide primary health care through standardized screening, treatment and referral protocols. We will also empower the village health teams and community health extension workers as the front line for early identification and follow-up.